wana wange wokola wekume era werinde wangu nkwagaliza omusajja owobuvunanyizibwa akufaako era akukwagala
nsanji nsanji oh nsanji nsanji mwana wange eyafaanana kalanji nze nkutya nnyo kulokemebwa balenzi bakuno amatoga ggulo owulira ebigambo bya wano ne mbatya nnyo laba enkenene zaabaze wano bwezengera onogooga bula abayala bakuno okuwona wango wanga wungula ekira babanga tannali ekibuto kimulebera omwana wango wango wanga wungula ekira babanga tannali ekibuto kimulebera
ebintu byensi bigende kompula abantu abasinga mitima janjaba bazwakidde balunduka ng'embwa z'okukyalo nsangi otandise okusuna ebbeeri otandise okupapaaza wegendereze empisi ku social media abakunyigira amaaso bagende kompula abakusiya bagambe aga ab'emitale eri n'ab'emitale eri mulabule ssewaziko yafukule ku ne wangaawulire oyo awungule kira
ab'emitale eri n'ab'emitale eno mwenna ndibalwanya kanga tabangule ddubi ab'emitale eri n'ab'emitale eno mwenna ndibalwanya kanga tabangule ddubi atemo nampaki tabangule ddubi enyimba za daddi kanga tabangule ddubi neza nkuza munsi kanga tabangule ddubi ziyimbe mwana gwe kanga tabangule ddubi wanga abakumuyigo wango wanga yiga n'emboga eyebbango nawolofuya mulema yebbanka wamwa mwekweka mbukwate ekiriga koye wango alindabira wambwa muno temuli wambwa alindabira wambwa omwana wango wanga wungula ekira babanga tannali ekibuto kimulebera omwana wango wango wanga wungula ekira babanga tannali ekibuto kimulebera ab'emitala eri n'ab'emitala eno mwenna ndibalwanya kanga tabangule ddubi ab'emitala eri